penda kuzili kan penda chicks and penda tigers and penda he so hit six sexes give a bam bam and penda he and penda that nobody and the chop chop and penda he and penda that nobody and the chop chop
ay kutate ay ina do deja ay ay nina gana mwa anamba na la ay ay kutate ay ina do deja ay Nina gana mo, anamba nala
Cheki cheki mina we, ha, tunadu the math Sarenda take over jo, angusha mabitha Baby si ubend over, kwanza venye inafa Sia tina chocha, mina penda hikifa Ukidigida digida, pale tu kwenye machuom Mina sikia sikia, ni kama ni komandom Sai ni kozon, mami zinga ni za krom Manzi unanibamba mahari, nitajuku alon Na kula matupa hali, pale sehemu flani yani Na utamwaga misi jui, joni majigani Ikimaliza, utasema joni nani daddy Hari Krezule boyo machine nani
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hit six sexes kiwa bam bam Anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop Anpenda hi anpenda that slow but yende chop
Ay ay kutate ay nina do deja Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kutate ay nina do deja Nina gana mwa anamba nala
Sanapenda kuzienda Tunova teni mijikenda Mzabibundo agenda Figani nane si utapenda Tora saba she's a bender Sita 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 enda Na kupenda ni tukupenda Maraka tanu utani nitenda For yule cha mavela For yule cha pamela For yule cha makwelo Usini kombo kaita ya hela Ay, Fitu ni tatu Tusikize msela Kuna novu
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hit six sexes kiwa bam bam anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop anpenda hi anpenda that slow but yende chop
kutate nina tukida nina gana mo anamba nala kutate nina tukida nina gana mo anamba nala
nika tuko F2 ndipi fina supermarket Kama miracles of Jesus DJ John Minor Zeka Zeka Masi From Zozo Kazoze Matawini Ogana Nakwani Fomitiani Kastiana ni membo flani Puga seti zisani Nazuka unipati Ura disco siyani Rebe teno cha taxi Rasa napiga mbati Tishoto jani kaki Stenje misilali
Silali silali
Njegia nataka ngapi
Ngapi ngapi
Mesemo liona wapi
Wapi wapi
Singoja na kamsahi
Sahi sahi
Nastenje misilali
Silali silali
Njegia nataka ngapi
Ngapi, ngapi
Nisema liniona wapi
Wapi, wapi
Tungoja na kamsahi
Sahi, sahi
So basi digi dikla Mbichi, kwanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Dikla, mbichi, kwanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Yeah, hey
Miss Fati Fati unanima Mihide mina chulia chakupona Chrome jean aftershots ni kuchoma Ni kuchoma, ahuka ni kuchoma Hey Miss Fati Fati unayimwela Mihide mina chulia chakupona Chrome jean aftershots ni kuchoma
Big Babu
Anikuchoma
Mrenga ni mbichi Mbling ni za e-switch Mpwa ni body shati bagi ndani g-string Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu wife ya lafu bibi Malika ni fisa afika maibe Situlisunda kama over juu ya dibre Kwanda kani mbichi buda sezi ziata inje Kwa only fans unakata ni kudite Ganya kasi mbichi sezi panda yoni panda yoni Ganya kasi mbichi sezi panda yoni Kanya kasi mbichi sezi panda yoni lori More money, more problems, uwangangori Na uko daista ni nasupa kama 40 Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
Ye upenda nikiva vitu tight Alafu aseme baby me and you tonight Inama kiasi aa wezi demishai Nani makali wacha stories are polite Cheki inasonga left na right Besi si uirushe left to right Kana toa form show to both sides City girl ana waka kitu
Stenje misilali
Silali, silali
Njegia
nataka ngapi
Ngapi, ngapi
Ulisemo liniona wapi
Wapi, wapi
Singoja na kamsahi
Sahi, sahi
So basi digi bikla Mbichi, kwanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Bikla Mbichi, kwanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi
Mishuka now, change code na chao Mastingo mingi nizo baby ndop zao Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena Kwanza tu mastingo ni Dedili, 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 dedili
Quello a Daystar,
na mebeba heavily heavily. Anakaka Gen Z 22-23 na ule rapo penda masanteni enemy enemy. Bado nyadi na machaji tukime divided. Marenfo zimewaka bantendwa na ya demistan. Na tukukwe deji Kekere musha na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi ni legacy ah. Stingon za kiji za kizing zing. Na mapet koma mati na mambling bling. Old school kama vanda sana village. Na skiza maridim kate na kibridge. DJ Duba Genjes kuche one by one. Mambo ni vulai have side feeling. Ayo selecta Goda lafu Goda lafu Goda tena Goda tena Konza tuma stingoni.
Wahenga lisema nga kakitepa Zepa, David Beckham, play na funga manduki. Nathani boy ni new kid. Minu muta maki na mangondo minge. Nakula samaki nyima dondo nyinge. Namufala staki zaru bombo nigga. Kama nagazaki na mabombo mtriga. Niko deep end, tamasha za weekend. Mamdingi na deep end, lazima kwe ni kipeng. Gari kubo V12, out of any kiden. Nampeleka na rieng, nampatia mavujeng.
Stipa, stipa, apa na chatisha na watipa, tipa. Na na la lisha neza stipa 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 stipa. Rada na safisha na kingipa angipa.
Rada ni safi pamba ni pasi puri misho na kipake. Mwasili kirasme mina wafwasi DJ na cheza madanse.
Tunazitoka mble na tunakutoka. Wale sugu za poka lazima unatoa majoka. Mchezo ndo yendele nobo somba kache. Mamojo tupepe washa kitekete we. Easy flows aki nyumba ni mtajo trio boys yondoko. Beat ya Byron Flani lazima tu flex kidogo.
Saksu wa pori wezi kwa Santonyo. Cheshe na mamshuri mindo wa Gasponyo. Sanzi shangi ngori batmutu pa mkono. Sisi sema zuri kipisha gamsondo.
Stipa stipa apa na chatisha na watipa tipa. Rada na safisha na kingipa angipa. Na 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 lalisha neza stipa 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 stipa.
Medunga mini, no napenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, no napenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata meparikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design ni mezoza imi baki nitwe isa. Madam na kutai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Skill. Una dance feet, una watcha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una watcha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato punyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fige bendo katike na madiva. Kizeni na mezuza imi baki nikwe isa. Madam na kudai. Umedunga mini no napenda manguai. Una dance fit, una watcha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una watcha niki smile. Ima niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimsho ana shika tambla ana weka vodo ana piga tu flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimsho ana shika glasi weka barafu luku anapiga ndula ndio huwa chafu ah dem ni peng kitu poa alafu bunda kilo 10 jegi chopa menda susa
okay approach proceed na caution toxic hii ni poison ina flavor ya passion na
kitu tamu mix ya genge na dance kama ka fry na kachumbari tu hapo kando ni mauru hako siko niko kwa pass ni mauru lakini kila sunday si yako charge ni mauru si niko mando ndani ya skirt ni mauru udem ni mauru udem ana shika tambla ana weka vodo ana piga tu flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimsho ana shika tambla ana weka vodo ana piga tu flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimsho ana
oh no
azijashika we shidako
oh no
ulikuliwa manzi yako
oh no
bros ujipanguze jasho
oh no
weni kibanda kwa hii soko ukiniacha mimi nasuka budako kila sunday uko simu kule sose na popcorn ah na sio stiff ngoja kiasi ni godo mtoto nasty celeb toka burwa dibondo ana ana sifa za kiajabu anadunga mini July na hana sababu ajali miaka bora form ya adabu na shuku aligeuzi ya morio wangu adamu ni mauru hako siko ndiko kwa pass ni mauru lakini kila sunday si yako charge ni mauru si niko mando ndani ya skirt ni mauru utem ni mauru utem ana shika tambla ana weka vodo ana piga tu flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimsho ana shika tambla ana
when you
ready to dance,
it's not your time.
Deal with that. When you am here,
the booty side,
it's not your time.
Deal with that.
Ula dani bila wetu wezi ishi. Newsflash, tutoshifiki. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yo ndio ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. When you am be, ebu decide, it's not your time. Deal with that. When you am be, ebu decide, it's not your time. Deal with that. We decide, counter change, it's not your time. Deal with that. When you am be, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, siuniache, unatu threat, utaacha kazi, siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani kila wewe, atuta songa,
yeah.
Tunasonga, ujinga
Chake.
Ni kudhani kila wewe, atuta omoka,
tuta omoka.
Majunga ni kama unarusha mamikono, tingisha kichwa chungu sivuje kizogo, teremuka, teremuka, kako no kono, basi ni kionjo, tuende mamiondoko, mamiondoko. Mio 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 doko mamio 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 doko mamio mio 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 doko sasi ina donjo wasi ni kumoto mamio mio 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 doko mamio 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 doko mamio mio 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 doko sasi ina donjo wasi ni kumoto
kaleka dance chakika leka dance kwando kiwa kijaba ndo napewa kijang
flow
but you are no kizito kona relax rusha mikono juu ni kama hujui kudance ah toa kofia na mikono kulia pa panguza kihara bas notoe kijasho moonlight love kwa jua na mpango wa kando ndo kisenda maithana madhano
hey mami ondoko mami sipoko kakuna njoti tunachana na popcorn ongeza flow na dojo tumedonjo alisema ni first time but hiyo ni uongo sikie nyeje huyo dem ni mwitu see through niliacha chuo ni pedi bitu bitu ndani ya msitu iko na jitu please tu nimemada hariwa shukitu
mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio 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 ndoko sasi ina donjo wasi ni kumoto mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio 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 ndoko sasi ina donjo wasi ni kumoto
round is a turn kapata
hata mia khalifa mia kathama mia kajipa pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA teremusha teremusha ngusha kakalita alikula fish kirimba alikuja fish na rila na tuko east tuliza venye alifanywa miondoko lazima ondoka kama umezima uliza Harry Grace venye alifanya
alichoma mbogi wakadai kuokoka hapa kauji kutense nurudi kulumetoka ndani ya club fast na wamusho kutoka rombo sea boys fiti nikakino inamoto oka wana inamoto unaumosho miondoko fanyo tu kama koko mekosha ukikam bash bila puti unaondoka kunja mifupa miondoko bado stoka
mamiyo mio 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 doko mamiyo 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 doko mamiyo mio 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 doko sasi inazoto wasi ni kumoto mamiyo mio 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 doko
limefika bado jazama mto toto modo mao nachora saba vi viboko litupiga sina mramba akina kevona mkulia shamba finger licking his finger licking sweet finger licking chomina uwa uwa demia koyuku itahani mikwage maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na chua anti soft cut skin na yangu wifi bra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga ina chafke na nga dada na nilong shinda tiki ya maziwa kibra
Alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni
ngapi
DJ Roper Alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni ngapi Sikuzi nyuku lakini nedai Kwa live DJ Sikuzi mwishu nandani yandani kizu muka Sikuzi adila ndu nitanga form na mzu ngusha Sikuzi adinki chomanga kingdom sezi chficha Niko so so ahead of my time Wazini yaka bro zone and potes yanga time Sezi ya Mr. Mboro you text killer time Siku penda maujo ya kufloat killer time It's a lie, it's a lie, it's a lie Walai DJ I'm fine, I'm fine, I'm fine Sikute sika It's a lie, it's a lie, it's a lie Walai DJ I'm fine, I'm fine, I'm fine Sikute sika
Voice kwa mail na kausha futa signal siko busy if you wanna see me later misi no nini but si leo niko kwa keja ulisha sikia vile nyuki fuata sali kam tu niko na mali
naipenda walai naitaka we ni big baba basi mini mafa tufisa lazima utoe pesa bembeleza sijui kuteseka pasi ganji baba see you later unarukia kati ni chest tunacheza cruising nicely na siko kwenye tesla kwa lap ya tajiri kazi siku cheka cheka What you know about living this life, baby girl, and a rhyme Tell your favor, I said hi
I said hi
This man, and a deni kue wife Na watu wake up five, and a jokes away wife
Mini big baba, sijai nonsense Nisha itake,
Coach man, mbili wa magenge
Now when you find my mom, I'm not kope Don't my penda, simu
siyo Excuse on the beat
Leo mtakunywa, hadi mtembe na magoti Leo mchoyo ameguzwa Anacheza na manoti
Hakuna macoins
We umesota, mini shalipwa Uko na mashilingi mingi hadi kwa kichwa wow. Si pilipili na niwasha ni manoti Hadi tabia zangu zote noti
Sana.
Leo dead stock itauzwa leo bikra ataguzwa. Ule tali yake stinji ataumwa. Na sijali. Ona watu kwa na pesa ni wachoyo, kushinda hata wachoyo. Pesa ni kama yai pia uoza. Kutumia pesa si makosa. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Acha uchoyo, tumia pesa. Tumia pesa ikuzoe. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Unapenda kulia lia una pesa. Tumia pesa ikuzoe. Oya fika Roisambu.
Kuna nini?
Uko maisha ni tamu. Mara si bitcoins, mara si crypto. Online writing, hapo ndo pesa ziko. Watu hawaendi kazi lakini ni stare. Ngwaro kienda kazi wametoka shere. Roisambu sin city, hakuna biashara. Lakini chongo sikutane na maskama. Masomo niliachia machopi. Hata siku pass na nilikopi chopi. Kanero kupata kazi ni ngori. Wefanya anything boro unapata. Ona watu kwa na pesa ni wachoyo, kushinda hata wachoyo. Pesa ni kama yai pia uoza. Kutumia pesa si makosa. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Acha uchoyo, tumia pesa. Tumia pesa ikuzoe. Ala, tumia pesa. Tumia pesa. Unapenda kulia lia una pesa. Tumia pesa ikuzoe.
Leo sana kanji soki leo na kibembele za kamtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tunadim. Usiulize kai gari na space. Una drink una haribu kieka chesa. Tumasides from Kalesa. Jatesa. Aina pressure. Kwe mwaka kushika mita USD. Kwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rap vitu naona kwa vision do ujue mi. Na nzanga kani show na mwisho KJZ. Na kwa mpamission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Yo, check it. Hey.
DJ Vocals.
Dano nani.
The ultimate party monster. Yeah. The ultimate party monster. Show 'em how it's done, son. You know who it is. It's DJ Vocals.
Ana piga tiki ndana nyumba na bado na ni maliza. Kisikiza reggae jibu beba tiki wa matire jo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Ana piga tiki ndana nyumba na bado na ni maliza. Kisikiza reggae jibu beba tiki wa matire jo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wana chase. Wana brown marangabi unamita ukilengwa. Na kamo jai notice fatela limteka. Kizikala wako ni kulali ya tu pesa. Mabuda wa vitambi juu ya prado simpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wetu wa kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Mini dem kitu safi uwezi fikiria. Marandilu lalendani. Napatana na wenda na panga ja weekend. Ya na die in the club. Bashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kitingisha kiuno. Na dash kia ball nda peleto mpaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Metunga di maguru. Na kwela ni mamboto tatishi kwa mamoru. Fikia di mokoro. Na doba zangu genja kutoka mtoto wa sonko. Mtoto na kisonko. Ana piga piku na nyumba na padana ni maliza. Tukisikiza redu kitu kumba na
kumba. Like the boss.
Yo dance kwa itun. Kiroga basa. Hei basi watu wana.
Siku mingi jo
nyumba na padana ni maliza.
10 out of 10 candidate, mama joko best. Kama money bank, bila dent, nyuma pia ko blend. Alini cheki gram, wakapenda na kani text. Anade kukam, dena kam, doni kam. So baby kuja hivo, usi worry baby doll. Kuja hivo, babe kuja hivo. Ivo, 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 babe kuja hivo. So baby kuja hivo, usi tense baby girl. Kuja hivo, babe kuja hivo. Ivo, 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 babe kuja hivo.
Ala, kuna venye na jifeel complete. Toki wana wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nili sare kwa tukuote. Look best, tuki ya chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip mini clip. Tuna joe nanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu honibo, ni madema wana den. Out of 10 candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma pia ko blend. Alini chiki gram, waka pens. Ana kani text, ana gum, 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 gum.
So baby kuja hivo, usi worry baby doll. Kuja hivo, babe kuja hivo. Hivo, 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 babe kuja hivo.
Aki black chocolate, ni fine melanin. Toka nikapate, kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto, kona haja nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa taco. Kwangu ni clean, so buta fagia kwako. Ni kuche ndogo, jutakula kushoto. Usitake kuona na my daddy version. Nili jam, nika sample mali yako. Manzi yako, na mpanga wako wakando. Tunapikia katrio sam, tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy, manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kuanga TikTok. Big Poka napenda stick proper. Big Bomb vile yako na Big Bomba. Big Poka napenda kuzitoka TikTok na kuanga TikTok. Big Poka napenda stick proper. Big Bomb vile yako na Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply, chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka napenda kuzitoka. TikTok na kuanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile yako na Big Bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na kuanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile yako na Big Bomba.
Duli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Jones na madem tu. Ini hype iko na version ya Dang Su. Dema mezibiba bompa na kona tatu. Shina kuwa wea cha leo ni tajefa tu. Yenge true wa meangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb ya kona Big Bomba. Big Poka napenda kuzitoka. TikTok kana kuga TikTok. Poka napenda stick proper.
Kujibiji tufanya.
Nilifanya shiro kuze kongwa deka bado cheleke ni donga. Na bambika na stika kipatiwe mejichonga. Na shangezi ni gani lipatiwa dayona. Yuskizi ya visi ni kimweka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro usha nisoma. Banana inafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi mara tatu kwa mgonjwa. Shiro na Nicole tupata ni saa moja. Mini pikie fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jako na topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Najua gani shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera kasofa. Manduru zinatoka.
Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Shiro dunda. Kuna madhali kuja kanisho. Neza kusunda nitafute runda na ituwa Shiro. But usikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu wajaze eka is all we know. Waze wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka ni kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchoka.
Jeki anafana na nani, ananitanga daddy. Majoji yo amani, najazi kwa chuwati. Shirona doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonka tisha majika mninini. Hile kitu unapenda gana pi one tilini. Takupea namba tisa kama matzezili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na command CBD, Shirona dope. Shirona ni sponsor, Shiro tuma kwa puchi nkuna kiraka inangocho itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doba zango na rowesa. Shio mio.
Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona adanga kwenye pina sapata. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do, Shirona ni sponsor. Shirona do.
Siku foso unika ndoto sizo kipenda. Mavile kuna enda itabaki menipenda.
Aki sijui nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Aki vile muipiga.
Tio mio.
Vile muipiga.
Mupiga luku na shere. Upiga kelele na si maisha yendele. Luku vle ni moto, acha hita tekete. Kawaida, fashionista na kupatia tumawaida. Itha ni kuamuka, kungara na kutepa. Napiga nga machupa, nafunikia na ngepa. Shatina nuka vuva, na rufu ya ketepa. Tuje na shuka shuka, jo vitu ni mebeba. Luku mbaka boxer, designer, la costa ya mchina. Tire ndani ya socks ki all timer. Luku mbaka exa, une movie ya na text. Anarudi ya una mtuju na dress kama fundi.
Naipiga na islap, kila kitu waiva ina slap. I know that my look so sharp. My figure, my back, my guy. Naidunga, naigrab. Nimeiva, nimeiva, no cap, yeah.
Aki sijui nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Aki vile muipiga. Vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga.
Loko jena shen kakipara. Dredi za kibuda we ni ndugu ya savara. Hapa moshe furi na tuvuti masigara. Password kupita kwa hii bash ni kungara. Hapa luku brandi, chain pia ni trio. Heta mini cheki mebaki ya semendio. Poza na piga hiyo piche kujembio. Madenge na fagia hapa mendo kifagio. Topa na kiyatu na fanana. Hakuna kunishika mini ball uo unana. Loko kunishinde itabaki mengangana. Mina piga safi uo unapiga mapajama. Dipozi yo picha. Apo sawa, budo ini safi ama dengi otapagawa. Tiba ya luku ukitaka mindo dawa. Piga yu luku, kidedi kia ni sawa.
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style topo.
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style topo.
Aki sijui nilikosa nini luku, juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga.
Mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. An kuna dem. Mwenye kuna dem pia.
Nasa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selekta ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya komasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekendi ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big two kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. Jomfalme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzinski efiti. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga kia. After scene kabaridi sezinga tulia. Weta leta mzinga mbili na kutisha pia. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga kia. After scene kabaridi sezinga tulia.
Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza ati tuko juu ya chrome na bashi mikrom. Alafu mi 410 420 tuko mandom. Mbona na uguza anataka tende home. Na zongo zimerunda niko juu ya jing jong. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasu ndo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasu ndo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unasikia kweze imekana fini. Hakuna chakuboza pa leo ni kukanashi. Wale wa machokio shagizi wa mamganazi. Hakuna purple light leo labda watu bebeji. Bado selekta na tuchambulia madoba sick. Kwezi nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Akiwalai leo stem ya dima ngware 6. Akiwalai leo stem ya dima. Akiwalai ati mapema ndo best. Zikom ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwegizia makrest. Unasikia joni kubanda ladi leo stem a keg. Mokoro wa minisota menekia doza test. So why you partying alone? Mbona una party alone na uneza ntokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Penn. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali again, like zubi zubi gang. Nilicheck, nika check, again and again. She's a 10, kame Eva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kame sumbua, kanafanya di mina shiva. Na sina kiwa, mina cheza shua. Kata jipa, suna nijua. Bang check, confirm, nishake mbaka tam. Na venye jo kame vaa, kame kaa. Kame ni jam, na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram, na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati, taki mi nataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki mi nataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Taki na kati taki mi nataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki mi nataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Mana tipsy, fetish yangu wagafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kaki tak mimi kuisha. Kwanza kakima lipsi mika shani bakisha. Sai mina sip malika mendifikisha. Nona mini kichizi msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam. Na venye joka mevaa kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Takina na kati taki taki mi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mi nataka sana taki na taki nataka kukujua sana taki bori ko best bori ko top leto na kanjana na machete shida zido shida ni pombe kiwa less na tuko zone na venye bana tuna flex so ita situ mess let is on my best
nasema rom so ina bamba rom so ina bamba shabra ina bamba kido ina bamba nasema rom so ina bamba rom so ina bamba shabra ina bamba kido ina bamba
hey G-Blunt ndo shintu na vuva ni dancer lyrical doctor ni buddha zimeshika tuko high ivi ivi macho zimenyanya flight mode easy easy wenda poa na Malawi fresh pop mali fresh ya matawi ni kiskank misi nawi korondi menifanya wanati kasi gode juu ya kuki misi taki ni number uno bazu neza pulo poshini yangwai kurubai na makulo same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box ya ni zote ni ajam
so ina bamba rom so ina bamba shabra ina bamba
Letuko juu ya doba Tukiza skiza kayo akibanja Hapa ganji ndo inabonga Kahuna ganji nyamaza Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha Mfuko ni madhao, tutucheze na uba Wajiko waga besti na joa meiva Leo nateka tuma painting akina Aisha Leo kaveveka na zoze ya mirema Zikishika tunavuka kasavera Ama tufike uko juja containers Kama ni form tunaeza adi kesha Kwa nini kesho?
Yo, 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 easy bad one night come from out Yo, 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 easy bad one night come from out Yo, 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 easy bad one night come from out Yo, 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 easy bad one night come from out
Pasta 4, niko class, niko class 4 Baby girl, anadai ni washendom Sezi bonga fiti jumi ukuwa don Easy N, wana try kunikas form Niko club na magai tunapass form Na magali wameva dom Story gani walai, sezi pass dom Niko chat na magai, mindo fatha dom Kikibini walai, nina figalon Unajua maisa, nina fika home Sezi banja mta, mindo fatha son Easy streets, unajua mindo melgun Ukibanja na ni Unapigo boom Kani happy my guy Itachipa soon Usi worry na life Itachipa noon Punctuation kwa life Do matagun Ni weekendi walai Zimefika moon Na madiva wame chrome Nimefika zoom Usi zime my guy Sunajua rules Tunakata walai Adifike noon Kani ndom Unatako na call kush Easy end Tunataka madem boom Wamejaza design ya makaltoon Ni wapua wanapena matikun Akijipa my guy Unacheza pool Doki bend, una grab, una tap good Easy girl, wanapenda Ali bad goon Kani life, tunapenda money fast good Ali jam, akapata bad luck good Everything mina do, pray God good Fast thing, kwa race, pray fast move Bad girl, anapenda Una tick tock, una video to my den Baby doll, baby doll, baby doll, shen Baby doll, una video to my den Baby doll, baby doll, baby doll, shen Baby doll, shake, baby doll Video be my debt Baby doll, baby doll, baby doll, shake Tuko jump, una come to kisonga Zetu zimeshika for light, Johnny Noma Na wapua bako mekrom na makwota Hadithi ya shasha muka mna kikwota Wezi dunda form bila cash, Johnny Noma Leo ni weekendi wale kumeshona Una kafiti wale ukizitoka Zezi kwa satao baby girl ni tedonga Uko area gani ni come, Johnny Chopa Nikifika area na dai kukuona Poa ni msafi na figa ni ya chupa Anaitua Alicia Melanie Ndiva Akidunga fiti walai take a picture Umecheki west baby girl teme west
Ile masaya joku set ndo waga na relocate Na kumbuka how we met na natuli kwa ni fit Nilipatanga ukiset uka nipitishi ya chain ya King M Nikakwara na bondo kanirate weni baby doll Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake Baby doll Baby doll checky, fetisha to make me na wendo tumbele 20 baby doll Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake Baby doll
baby doll cheki fetisha to make me na wendo tumelate
imefika late baby doll amekola nasema Mr. Man nime think of your thought tukitai kuni dead unaweza fika home na nadai uni face uni show everything inakuwa gani hard ku trust every man anaweza kuwa biki sebo usitense tumetoka costa na day twende ngambo niko like baby anything where you want to anything girl anything where you want to nikifika reta na dai jo tukato nite Mr. Giver napenda vako zako amejilegeza na dai mio wake julio ikiendi lazima jozi wake she don't give a fuck anasema sivi wake
ile masaya joku set ndo waga na relocate na kumbuka how we met nona tuli kwa ni fate nilipatanga ukiseto kanipindishi ya chain ya King M nikakwara na kuondoka ni red when you baby doll will you be my debt baby doll baby doll baby doll shake baby doll baby doll cheki fetisha to make me na wendo tumeletwe ni baby doll will you be my debt baby doll baby doll baby doll shake baby doll
hello
baby doll cheki fetisha to make me na wendo tumeletwe ni baby doll will you be my debt baby doll baby doll baby doll shake baby doll baby doll cheki fetisha to make me na wendo
tapi manze nilikusho historia pombe wache
chamanze
Ama ni shiro, ama ni shiro.
Shiro
muye chane.
Wacha pombe manze, wacha pombe.
Tusha prove ni skill aina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress ma hater. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Tusha prove ni skill aina wengi. Tumesha toshea kuwa, tumesha tosha, tumesha tosha. Tusha prove ni skill aina wengi. Tusha prove ni skill aina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress ma hater tumeshine wasichoke waendele kunyesha Can you true what to fit in a makeup ni clean shit bars na ni pen na paper eye Skia hii mina feel kuteta ni two in one go tuna kill me better
Mi usini advice, usini advice Mi usini advice, mi usini advice Usini advice, mi usini advice, mi usini advice
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka
Mi usini advice
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke
Sherehe siku hizi is a must Sini Gen Z tunafikaga wa fast Hatuwezi miss unajua hiyo ni fact Mbona una axe nika wewe ni wapak Leta kinare ni kusetie kifuaka Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka Hawa mavala kuna siku joni tawachapa Wacha zi nice ndo nipunguze madrama Miusini advice, usini advice Miusini advice, miusini advice Usini advice Miusini advice, miusini advice
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka
Miusini advice
Lazima nipige sherehe, before bana nizeeke
Jackie, buda nime nyam nyam po wako ki bad man Nimesema nyam nyam, sijasema nyam to see once Na see twice kitu kama maradas Ilikuwa tam tam at first, but sasa si ni advice Chiro yangu bass, kuminambili bass, kani das Unalipa kashu sijoka reverse, chunta cast na ntapiga bass Kwa wangu mathags out of love
Miusini advice Miusini advice
Miusini advice Miusini
advice
Miusini
advice Miusini advice
Miusini
advice Miusini advice Miusini
advice
Miusini advice
Miusini advice
Like a boss
Antaka this Antaka that Unasikia huku bigala Anataka kitu kaf Anapenda mukuchu Anapenda cash Na anapenda jugu Seti kapel tu Anze ku Antaka this Antaka that Unasikia huku bigala Anataka kitu kaf Anapenda mukuchu Anapenda cash Na anapenda jugu Seti kapel tu Anze ku smash
Atika napenda mukuchu Sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush Kanapenda mukuchu sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush
Leo ni weekend ina gala mekama Nadai ni mzeti ya nadai ni mkaf Tuko era za mababi wala zime nice Wapo wa niwa sexy na wote wamevai Your body body fine, your body body good Unafanya niwe brand everywhere in the hood Ninapenda uki weni, napenda ziki move Your body body fine
Hello, goody tena safari Leo niko busy, wapo wa niwa wili Moja ni start, ningine medunga mini Na ni masauce, wamejipin fiti Hapa ni trio sam, tukisi puma head Ni jizi tu nimekosanisha makapo Cheki yo, chunga mpoa wako Ukini cheki buda acha kufambo Ukujia
kicho kuna njeve kana dai kukado.
Antaka this, antaka that, unasikia hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that, unasikia hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda muku chu, sema cash. Muku chu, na mashash. Anapenda muku chu, na mabash. Akiona muku chu, na mabash. Anapenda muku chu, sema cash.
Acha nikusho, ni story flani nani washa nikusho. December flani nilikuwa kwa show. Ajulikani ve nilitokwa phone. Eriko na Pamela likuwa combination sumu mnajua. Wakanibia simu nikojua. Nikanunua ya kishua. Awajui bado ndovu niku. Vile mitembea na kituku. Kani simu nilinunua ku. Wasike kiwaru vile samin koju. Hawa nijui. Si mama imara. Wasikudima onyeshe ishara. Wendo the thing wambie kinara. Sini kuwina tujui maswara.
Aki wala. Wakiulize nekna nani. Aki ya nani nisi.
Aki wala.
Wakiulize nekna nani. Aki ya nani nisi.
Aki wala.
Washu. Rise to the challenge. Washu.
Wake up, boss. You know I'm the baddest. Nina chale, gusa niku kamate. Mina tupia foto pale insta. Machizi washa bandika. Teni mrambo bila filter. Lazima watahitika. Leo tunapakua. Mabidi tukichakatua. Nabandika bandua. Mchezo na ujua.
Wakiulize nekna nani, akia nani nisi.
Asiwa line.
Wakiulize nekna nani, akia nani nisi.
Asiwa line.
Kiona hii.
Kama sauce, minde sauce, minde sauce.
Washo. Big Baba.
Dokudonjo, dokudunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, dokudunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Tani ya chain kashingo. Nimedunga bling moja nono hadi wezi kujikunja. Dokudonjo, dokudunda. Nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti. Nimedimbuka, nchakula kikitu. Zimeripuka, nikabole tennis. Ndio vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona, akona mbuda. Alutande na donjo kudunda. Nyungi wedi, mstaki kuchomeka kucha.
Yo, Goda tena. Strictly makwela, no other gender. Goda tena. Petit doina, weza but big indio na penda selector. Nini zona cheza, commission rona mboka, wese matwekia Lexa. One lege, twende, rusha mkono mbele. Gat ni a lele na kwanga fiat. Sele aluta ina, donjoka wet fine Royko. Rainforza kizing, nazime ntoka kia Michael. Chingri kwede big baba kwa disco. Nino sapere kangat na wote onitwa Shiko. Shiko wa Nax, Shiko wa Kiambu. Shiko wa Juja, Shiko wa Embu. Kuna Shiko misi juu ye udu. Nya pitafanya rura show na kuja very soon.
Dokudonjo, dokudunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda. Tok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, dokudunda. Ikedi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda. Tok moja nimeshanza kunirunda.
Dokudonjo, kudunda na pori full of bunda. Kwela kona bunda, shani tajati sugar. Shumpal, chunga kwenye beitu na rusha. Dudha, miwa gana bite nana. Leo natoka nikiwa tipsy. Pori na baki zero, anasema ni risky. Venye mini ko single, simple. Mina wateka na sina dimples. Ego, iko juju buda bunda iko. Aki cup after cup, ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekat, shika glass. Pigia flash after bash, nikika mina. Kam tuku nyama, idia girls Mr. Man. Tipsy ya melanda, tipsy ya melanda.
Dokudonjo, dokudunda. Ikeni nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda. Tok moja nimeshanza kunirunda.
Nani mana, tipsy G, spoiler 4-3.
niko na leka boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko ona tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapaja ziwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena band na jakam. Sasa unangushia champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Nikiinza kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama niluku napiga diriba fresh. Na kili kijo kwa pori nimejipin ma bends. Na kaka nika bounce kinazima nika test. Na kama hakuna kula is a pass to the next. Iswa leo ni kufinish kumalo. Wezi nuketu kinitresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha. Adi leo ni kufinish kumalo.
Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chale koshi nanga stenje. Kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita Rebecca wanadai kunikafa. Wa, Kanairosi in city, ala. Hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipa spa na wangezeza sauna. Pahali, mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikile lele nipigia tinje. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chale koshi nanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chara 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Vitu miu do, ama dem wezi do. Wakidu, basi ntawa outdo times 2. When I tell you I'm a killi, best believe I come through. Sickest in the game, mindyo flu achu. Hapo Nairobi gossip, mindyo prime time news. Hizo vibes outdo, ndyo si die mind you. Boss bitch, redhead, new shoe. Bae, minta fika sisi.
Cheki denge, ali nipigia tenja. Kisema yoni lele na kati ya madenge. What a shame, bestaka likuwa njege. Aliweke wa matembe, akiwa na malele. Cheki denge, ali nipigia tenja. Kisema yoni lele na kati ya madenge. What a shame, bestaka likuwa njege. Aliweke wa matembe, akiwa na malele.
Nafiki liki left, right, manguna mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bili, weitisha utapewa.
Aligia mechingwa reti, best ni mapema. Nimepiga liku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori ni kidigi manguwa ikama fifth. Elisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugi ni ya maguash.
Kuna uliza niko wapi niko Rurasho. Inika Nairo mind your business 254. Na ni follow manze kama jiza disciple. Kapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Kali Krav Jong. Kaze nyuto pizoko roundi huko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademu wame pararaka
nataka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Role model wangu manzesi ni Frida Law. Nikidai Tumblr new press Major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Kelele za mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Kelele za mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jibaga jack. Tulienda wapi situ kwa jibaga jack. Ai jibaga jack. Jibag na jag. Jibaga jack. Jibag na jag. Jibaga jack. Jibag na jack. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jack. Hey, jibaga jack. Jibag na jag. Jibaga jack. Jibag na jag. Jibaga jack. Jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jack.
Mulango kubwa kono rumo kuchoma pole ya Zimmerman. Dawa ya mwezi ni teke ndo ponyo na migo. Chakteza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli muto anavunja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang. Tukiwakisha kwa toja kuna black shang. Tabu tachisha istoru nalipisha metiani kwenange wanja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kameno tatu.
Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
In the mix, in the mix.
Nation.